onyinye ekwentị agba ya aka, ọ nakwa egwuru gị olulu. Onyinye ekwentị agba ya aka, onyinye ekwentị agba ya aka, nwanne m onyinye ekwentị agba ya aka, ọ nakwa egwuru gị olulu. Ha were were mo tunari wo ha 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 ha. Ekwentị ga-enye gị ego, ọ ga-eje gị akụnụba n'iru, mana ọ ga-aga n'azụ, nwanne m wee kwere gị olulu. Onyinye ekwentị agba ya aka, onyinye ekwentị enwekwa gị isi, onyinye ekwentị agbakwa aka, ọ nakwa egwuru gị olulu. Onyinye ekwentị enwekwa gị isi, onyinye ekwentị agbakwa aka, onyinye ekwentị enwekwa gị isi, ọ nakwa egwuru gị olulu.
Onyinye ekwensu ụkwa ahụrụbe ọgba ọchịghara, onyinye ekwensu agbara aka elekọtana m anya ka nhụ ofu ụzọ uru ekwensu na-abara mmadụ n'ụwa a ahụghị m, kama nyanwụ akata isi ebu ere arụsị ọzụsị ogburie. Ekwensu jiri Adam na Eve zụrụ ahịa dị egwu n'ogige Eden, ha ji wee taa mkpụrụ osisi asị ha taa na, kama ha ga-adị ndụ dịka chi si wee chọọ, o butere ha ọnwụ nke site n'ụmụ ruo ụmụ ụmụ n'ụbọchị taa. Onyinye ekwensu agbara aka ma ọlị. Ụdara ọbụla ekwensu nyere gị gbawa, ị ga-ahụ na iburu dị n'ime. Ekwensu nwere ike isi jee weta isi nne gị ka nọ ndụ ugbu a, ma bịa were isi nne gị nwụrụ mgbe aka ma ọlị, nke a kwa weta isi bịa were isi kpatara oge arụ nwata bụrụ mmụọ ụzọ ọgbagbu onwe ya n'ọsọ. Onyinye ekwensu agbara aka, ekwensu na-akwụ ụgwọ ọrụ dịka fuul ogbu onye mgbe ndụ na-agụ ya. O dupute m n'ụzọ ọsọnyụ ọkụ, soro m bugo esoro m buda. Ekwensu a m na-agwa gị okwu banyere ebuligo ọtụtụ mmadụ elu taa, mana mbọsị ha dara ha chịtara aja. Onyinye ekwensu agbara aka, kama rijuo afọ ọdachi ụzọ eburu m ọnụ. Ọ gịnị ka m ga-arachata n'ike ọkụ ose ga-eji kwụgbue m? N'eziokwu, anụ adịghị n'isi enwe ma ncha. Onyinye ekwensu agbara aka, gwa m ofu ụzọ uru onyinye ekwensu nyegoro gị bara gị, aga m agwakwa gị ụzọ ọga m abụọ anyị nwere n'ime. O jighị m anya ihe akwụkwọ nsọ ji wee gwa anyị na akwụkwọ Jọn banyere ajọ onye ahụ n'isi nke iri amaokwu nke iri, si na onye ori ahụ ekwensu adịghị abịa ma ọ bụghị ka ozu ori gbukwa lakwa n'iyi. Onyinye ekwensu agbara aka,
onyinye ekwensu nyere gị bara gị, aga m agwa gị ụzọ ọgọ m abụọ ị nwere n'ime ya. Ị ga-agwa m okwu ụzọ ruo, onyinye ekwensu nyere gị bara gị, aga m agwa gị ụzọ ọgọ m abụọ ị nwere n'ime ya. Ee, onyinye ekwensu agbaka aka, onyinye ekwensu agba ya aka, onyinye ekwensu agba ya aka, ọ nakwa egwuru gị olulu. Onyinye ekwensu agba ya aka, nwanne m, onyinye ekwensu agba ya aka, onyinye ekwensu agba ya aka, ọ nakwa egwuru gị olulu. Onyinye ekwensu enwekwa gị isi, 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 onyinye ekwens kwenta kwapaga, kwenye kwenta kwayaga, wana kwe guru gyo luluo.